tulekera okulonda kwa bonnange naku z'omwezi 15 omwezi guno lwerokunola sabiike ejja. Abasuubuzi balabudde bannayuganda okukwata obulungi emmere gye balina mu kaseera kano kubanga ebyobufuzi ebiri mu ggwanga bikyankalanyiza embeera ez'enjawulo. Farida Bongole musasi waffe katuwe bisingawo.
Egwanga yolekedde njanya mwadde akasebe olw'omuceere oguva e Tanzania ogutakyayingirwa wano mu Uganda oluvannyuma lw'abananyini motoka ezireeta omuceere guno oguva e Tanzania okwongera okuziyimiriza olw'okutya embeera y'ebyokulonda eri mu ggwanga wano mu Uganda kiviiddeko n'ebbeeyi y'omuceere omutono ogukyaliwo okulinnyira ddala.
Ssentongo Robert, mu ggwanga lya Tanzania muceere mutono omwaka guno gwonna omuceere tegubadde mungi, gubadde mutono olw'okuba nti baafuna nkuba emala. Ensonga lwaki omuceere gulinnyeemuko? So akabanga kano okuva kati kutuuka mwezi gwokuna nsubira enkyukakyuka mu bbeeyi y'omuceere okuba nti erinnyamu. Twetegeke bulungi.
Tituseeko ku luguudo lwaffe Mukasa Road wamu ne mu kisenyi ku kizimbe kya Nakayiza abasuubuza omuceere bano nga bakulembeddwa musaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda Rice Association embeera eno ne basaba bannayuganda okugyetegekera.
Omuceere gufuuse omuceere, tegukyayingira. Bannannyini mmotoka baatidde ebyobufuzi, mmotoka zaabwe ziyinza okufunira eno obuzibu. Muchere gubuze, n'olwekyo tusaba Mungu atuyambe buyambi naye embeera y'omuceere tabuse. Kino tetumanyi oba kinaatwala bbanga ki oba mbeera akyeddako.
Ye omwogezi w'ekibiina kya Kasiita Uganda Asman Mwanje alina byannyonnyodde era n'abako byasabye ne gavumenti.
Embeera y'okubeera nga tugenda mu kulonda yereeseewo obweraliikirivu eri bannaffe naddala abatanzania ababadde batutikka emmotoka zaabwe ebintu naddala ng'omuceere. Saawa zino bannaffe naddala abasuubuzi okusooka ddala basooka ne bafuna challenge eyaleeta shortage y'emmere naddala y'omuceere okuva e Tanzania kwasamba ttuko akaali e Tanzania oluvannyuma lw'okulondebwa kwa mukyala Samia Suluhu kwa president. Esaawa zino tusanze challenge y'emu nabo abeeri babafunye okutya okulirizinga ate emmotoka zaabwe nazo okubeera nga zijja eno nga basuubira nti ebyali ewaabwe biyinza okuba nga neno bigenda kubeerayo. So nno bannayuganda mwenna mbasaba alina akokulyako kakuume bulungi, gavumenti tubasaba muveeyo muyambeko okwongera okwashuwalinga ensi eno nti emirembe gigenda kwongera okubeerawo. Bannaffe abasuubuzi emitima gibyewanise, ebyamaguzi tebikyatambula.
Lwekyana mwenda katonyeza ebiri CBS Emmanduso, nze Farida Bongole mu Kampala.